Blog Talk Radio.
Aba kunzi ba radio temeno ngiye kwasuza kandi mbahe kaze mu biganiro byacu ne turashimira ko mu kiganiro gihineke ikiganiro mutegurirwa buri wa kabiri w'icyumweru uyu munsi rero tukaba turi ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu umwaka w'2022 mora ndabizi ko uyu munsi nako na murabyumva ko ijwi ryanjye ritameze neza muraza kunyihanganira ariko biraruta ko twasiba ikiganiro mu kanya rero ikiganiro cyacu kiraba gitangiye aho turibuze kureba n'ubundi turakomereza amakuru yacu aho twatangiriye mu kiganiro cy'ubushize aho twababwiye ko ubushotoranyi bwa Kagame bukomeje kandi akomeje kugaragaza ko atanafite gahunda yo gusubira inyuma uyu munsi rero akanama k'umutekano ka ONU Conseil de sécurité kagize icyo kavuga kize kuri iyi nama kagize inama idasanzwe kuri iki kibazo cyo muri Congo aho ministre w'ubanyi n'amahanga wa Congo Rutundura yari yaje yahibereye ndetse n'abaindorerezi cyangwa se abandi bantu barimo nka represent Kenya wa Uganda n'u Rwanda obviously bari bagize icyo bavuga muri iyo nama aho kugira ngo u Rwanda rugaragaze yuko yenda rwaguye mu ikosa rugafatirwa mu cyuho rushaka kwisubiraho ahubwo nigo rwatanze ikirego muri ONU ntabwo ari ukugitanga formellement ahubwo ndashaka kuvuga ko rusa nk'aho arirwo rwaregaga Congo ko ariyo yarushotoye kuko ibi byose byatangijwe n'ibisasu byatewe muri Kinigi no gushimuta abasirikare babo ntabwo barimo kuvuga biho bibera inkomere ziri i Kanombe ndetse no mu bitaro by'i Butare aya ni amakuru mashya ko ari inkomere nyinshi cyane nyinshi ariko zirenga kompanyi ziriho zivurirwa muri mu bitaro bya Kanombe ibyo rero ntabwo ari ibintu tangaza mu gihe muzi neza ko n'ubundi hafashwe n'abandi basirikare n'ibikoresho bidasanzwe bikoreshwa na special forces iyo wumvise bavuga ngo Niger goes biriya bintu bambara mu gahanga biba muri cyo bishobora gutuma barwana ninjoro kimwe no kurwana ku manywa biriya ntabwo ari ibikoresho bya buri musirikare n'ibikoresho bikoreshwa na special forces iyo byageze aho bafata abasirikare bagafata ibikoresho nk'ibyo nuko urugamba ruba rwashyushye nuko haba hari abandi ibitamenyekanye ibyangiritse abari byinshi cyane kandi nta gushidikanya abantu bari bagiye za Kibumba bamara igihe mu muhanda ufunze punagana Rumanga aho barayigera ntabwo ari ibintu byari byoroshye ariko bakarenga bakavuga ngo barimo kwitabara cyangwa se ngo Congo yarabashotoye resolution rero nako ibi bavugaga ko ntabwo ari sanction bari bufate ariko aya maraporo yenda bizaturuka ku zindi investigation obviously in discours barimo kuvuga ni discours diplomatique yo kuvuga ngo baganire cyangwa se bashake umuti urambye w'ikibazo cyo mu karere ikintu gusa utakurikiye kari akanama ka ONU icyo wakuramo ni kimwe ntukeneye kujya kumara yenda amasaha abiri wumva amadiskuru ya buri muntu wese icyo bavuze barekomanda ni ukugira ngo iriya processes ya Kenya iriya initiative ya Kenyatta bayikurikize ariko kuko twayitinzeho cyane mu biganiro byacu bayikurikize mu byibuke ko ariyo Kagame atashatse kuba involved niyo atashatse kugiramo uruhare ahubwo yohereza Biruta kubera amanyanga kubera amaguri cyakora niba hari ikintu Kagame yize muri iyi minsi atishize niba hari ikintu abonye atarazi yamenye ko biriya bintu yari yarakoze byo guhungeta ba Kabila ntabwo kuri Tshisekedi n'ibikoye umwana w'umunyaburayi umubwira icyo atekereza ufite urukundo rw'igihugu cye cya Congo ntabwo ari yaterabwoba rya Kagame ntacyo rimubwiye ahubwo kuri we aravuga ati karanagaho gatoya arashaka gukora iki Rwanda ya barayihagaritse Uganda yo yabyungukiyemo Uganda ya yo ubu yatangiye kujikinsha cyangwa eshanu mu cyumweru ubwira afata yenda na za Rubumbashi na za Goma mu misiri imbere ari amasoko ari amalinya mbere yafata of course binago Kagame yabyishimiye ariko ni nyirabayazana ibintu byo kubabaje kujya yumva ngo yajya yirwa ahungabanya umutekano w'ibindi bihugu kandi yarangiza akagenda asarura yunguka no Tshisekedi rwose yamweretse ahahagaze muri iki kiganiro rero muraza kumva batayo komando de 111 ya 111 yageze igoma umunsi w'ejo bundi aho bagiye gukora rafo kuzira ngabo zirwanya RDF no kugira ngo baprotege cyangwa se bakingire bacunge umutekano w'igihugu mu gihe abakuyobozi b'Iburayi bagiye kuzindukira muri Congo mu cyumweru gitaharaza umwami w'Ububiligi ndetse na papa ahagana n'igihe coga bizabera I Kigali mu Rwanda Abanyarwanda Abanyarwandakazi ibi byo ndaza kubiwumvisha ariko Kagame natisubiraho araza guhura na Kaga andi makuru mashyashya agaragaza ko urugamba Kagame ashaka gukomeza kurwana barimo baratumiza aya n'amakuru mwumvise angaha kuri radio iteme ntabwo nzi ko ahandi bari bayatangaza kandi tuyafitiye nyafitiye gihamya nuko Kigali yatangiye gushaka abademobe abademobe babandi ngo bitwa ngo bakira bazi Congo barwanya intambara za Congo bazi rugamba kuko bavuga ko kimwe mu byatumye bakubitwa biza kabwana hariya muri ibice bya Rumangabona za Kibumba ngo nuko ari abasirikari batazi intambara abo bademobe ariko nabo ntabwo barimo babyitabira nongere ngaruke kuri ibi kandi abo mbwira barabyumva ndabizi ko mwishongoye Mubarak muganga muvuga muti Rwanda ya izabajyana ibajyane ngo ntimukigenda ngo n'amaguru ngo yamugenda Rwanda nayo bayikiye muri Kongo se muzagenda n'ikimara kumva amaguru mwayacitseho Rwanda ya mwashakaga nayo bakaba yabaciyemo ngo zigire iyo ngiyo hose naho umukinyi ariko se ko wamuzi ngo Kongo ni yanyu koko iyo dio ndiho nkoraho reference nzayigarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi umusibejo ati ubu kera twagendaga n'amaguru ngo muri Rwanda ya none bayikubita icumu bayiciye muri Congo kurira moto rero ariko reka mvane blague kuri ibyo biriya by'abasirikari bariho bashaka kandi bakoze apele kwa kundi banyuza ngo kubahagarariye demob nyara gutabara ngo bongere bahure bashaka kubahereza muri Congo nari babwiye ko n'ingabo zindi ziri hanze zizataha Kagame ngo ntashaka agasuzuguro imvugo iri mu Rwanda yose irabigaragaza njyewe icyo nasaba gusa abasirikare bakuru bareba iriya mirambo irimo ishyingurwa mu Rwanda bareba ziriya nkomere ziza kamama muri Congo bari bonje bibaza babwiye batari ko rebellion yarangiye tukaba dufite igihugu uwasobanura izimpfu yazivuga ate yazivuga ko ngo ni ugupfira igihugu koko uko nicyo mwita gupfira igihugu kuri batayo ndaza kubagarutse audio yayo ndaza kwishyiraho mu kanya kubera yuko ari yaje kuranforce ari amaposition kandi gahunda nta kindi ari uguhangana na RDF Congo yaradekaraye irabivuga ku mugaragaro uwo barwana baramuzi mu gihe ibyo biriho biba Kinshasa ho batwitse FG ya Kagame. Donc bafashe ifoto n'ibendera rye barabitwika. Umwuka mubi ikinshasa ku Banyarwanda ni Goma n'ahandi ho duterwa na Kagame buri munsi atuma twangwa. S'il vous plaît, twangwa n'amahanga, twangwa n'abantu bose batwita ba troublemakers. Zira ngabo zacu zagombye gukora igikwiriye. Igikwiriye ni iki? Ni ukumubwira ati Kagame ibitwara bikoze ntacyo byatumariye, byatwongereye abanzi, mureke dusubire inyuma twongere turebe politiki yacu n'andi mahanga. Abugande ni ikibazo, Burundi ni ikibazo, Tanzania ni ikibazo, Congo ni ikibazo, harya ukoko ibyo ntabwo mubibona mwebwe? Hari abantu bavuze bati Macky Sall perezida wa Senegal ngo yabahuje ngo na Tshisekedi ngo ndetse ngo na ngo yabahuje kuri telefone, which byarabaye, it happened. Perezida Macky Sall wa Senegal yahamagaye Kagame na Tshisekedi barahura baraganira, umugambi ari ukugira ngo bashakire umuti ikibazo kira kibazo gishyashya. Mbabarire, bashakire umuti kira kibazo kivute gishyashya. Ariko bamaze kuvugana anababwira ko ngo ibisigaye ngo bazabikomereza, uzakora follow up ngo ni Perezida Lorenzo wa Angola. Namwe muzi ubwenge, urumva ko deja yasanze ikibazo kimurenze cyo ni kimwe. Ntabwo ari uko ikibazo cyari kimurenze cyonyine, ahubwo hari ukuba ikibazo cyari kimurenze, hari no kuba ubwabyo adafite confidence y'ibizava muri ibyo biganiro. Kubera iki? Baraganiriye, yes, afite obligation kubwa nk'umukuru wa chairman wa African Union, aravuze ati abaperezida babiri bafitanye ibibazo, reka mbahuze ndebe ko hari ikintu. Nkore niyerurutse, nkore mbese nkarabire nikureho uyu musaraba, atazajya kuvuga ati wakoze iki. Arabahamagaye bashyize kuri conference call, maze ko Kagame amaze iminsi anajyayo, yagiye gutaha amastade, yagiye gukora iki? Yenda yari afite impamvu, ntabwo mbizi, ariko ushatse wanabijyanisha. Icyo rekane kugitinda icyamujyanagayo, ko twarabivuze mu bindi biganiro. Hanyuma arabahamagaye barangije ati ibisigaye ngiye kubohereza kwa Lorenzo ari we muzaganira. Byaba se bite ko yaba afite confidence ko ibyo biganiro bizavamo ikintu? Noneho akababwira ati mujye kuganira na Lorenzo. Reka da, yaba afite confidence ko mu biganiro bagiranye hari ikintu kirimo kivamo, yari kuvuga ati okay, thank you, tuzongera duhure mu cyumweru gitaha, nzongera mba telefone cyangwa se mu byumweru bibiri. No, ntacyo bavanyemo ni tension, ni biriya bya Kagame kugira abaje yafata ni Kongo yanteye, nikwiye kwisobanura. Undi nawe ati no, ibyo dufite ibimenyetso. Macky Sall aravuga ati Lorenzo ni uzakora follow up, kubera ko exactement nta cyizere bafite muri biriya biganiro. Uyu munsi amakuru angezeho mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu nuko Perezida Tshisekedi yagiriye uruzinduko muri Angola rwihuse rw'umunsi umwe, ariko ari wenyine, yenda na Kagame aramutumaho, ariko niba azajyayo mva ntabwo mbihamya. Kubera iyihe mpamvu? Mubyibuke yuko Lorenzo niwe wari ushinzwe, niwe wari ufite inshingano zo guhuza Kagame na Perezida Museveni ku kibazo cy'umupaka, imipaka yafunzwe ya Uganda. Icyo muziko ntacyo batakoze,
bagiye ku mupaka barahuye muri Angola barifotoje Tshisekedi yari ahari umupaka ntiwigeze ufungurwa kandi mu byo babasabaga ati mufungure imipaka ntibyabaye ikindi cya kabiri mu byibuke ko Lawrence ari wabahuzaga ubwo bavuga ngo bararega ngo Uganda ifasha abarwanya ubutegetsi bla 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 Uganda ikerekana abantu b'impasi zaje muri Uganda bakabyereka muri bakabyemeza evidence yerekana muri Angola ibyo byose Lorenzo niwe wabyibonaga niwe wabyakiraga ndetse n'intumwa ze zikajya muri i Rwanda n'ahandi kubera ibyo bareproshaga Kagame ntabwo Lorenzo ikibazo ari umushyitsi ariko ntabwo nawe ayobewe nyirabayazana uwo ari we nibikwereka nyine uburyo Kagame we ari habi cyane kandi abanyafurika arimo ubungubu barimo bavuga ko aribo UN navuga ati initiative ya Kenyatta niyo initiative tugomba kurikiza Afrika niyo nikavuga ati Lorenzo bakabisubiza aho ngaho nyine hariya byaturutse biriya ni byiza cyane kuri twebwe ku banyarwanda pana abarwanya ubutegetsi kubera ko ni igihe ko Kagame amenyekana kamenywa n'amahanga isi yose ikamwota abanyafurika baba perezida bari baramugize akamana bakamwota Tshisekedi akoze igintu cy'ikigabo cyane cya kigabo cyane bamwote cyane cyane ubwo abandi bose banga gufata bariya bimukira bagiye kwishakira ubuzima mu bindi bihugu byo hanze uko nawe yagiye kushakira Ubugande bamushimuse babasubiza mu Rwanda ntiyabishaka gusubiza mu Rwanda ariko we baravuga ngo abanyafurika bagiye muri Uganda nako muri Zambia ngo bari muri Libya bajyaga muri Greece bajyaga hehe ati mubanzanira ahangaha akabarya amafaranga yayandi ngo nayo kubatunga ibyo bigatuma abo bantu barafite icyizere cy'imibereho hanze gipfa abagiburaye muri UK abo nibo nabo mu misiri imbere ngo ashaka kuzana abo bose barava mu bihugu bya Afrika benshi murashaka kumbwira ko abo baperezida ba Afrika ibyo batabifasheho note bumva ko badiringa n'umuntu cyangwa badiringa n'umuntu w'igisambo ufite inda nini ushaka gukora ibintu bye ku giti cye bitandukanye n'iby'abandi bidashingiye ku burenganzira bwa muntu none yongeye yihoye muri Congo minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri wo naravuze ati imyaka 28 ibi bibazo biva hano hamwe buri gihe icyo yavugaga kirumvikana nubwo atavuze izina imyaka 28 ndi bibaze ku butegetsi ni igihe cyose Kagame ku butegetsi ibi rero Kagame ntabyo yari yigeze yumva ntiyigeze abyumva i Bugande ntiyigeze abyumva muri Kenya bica abasenda shunga n'abarizinde n'abandi bose bagiye kureba operasiyo ariya ntiyigeze abyumva i Burundi cyakora baragerageje ariko Tshisekedi yise imbwa mu mazina ya kandi birimo birabarya pe birabarya cyane kandi birakwiriye nta kintu Kagame yakora ubu bagarura izina rye n'ubu jyewe ntabwo mfite gushidikanya yuko igituma urugamba rutarambikana hagati ya Congo n'u Rwanda ni ukubera na Kagame ashaka ku buying time arimo aragerageza kugira ngo iriya cogamo ibanze ijye ku ruhande niyavi yanjye ntawambwiye ayo makuru niko mbitekereza birutubwa arivugira ati dutegereje abaperezida 40 ahangaha preparation zigeze kure imyiteguro igeze kure nta gushidikanya ko kiri ari ikintu gikomeye badashaka kuvanga ariko ukuntu ari ibihone kuntare nta bwenge bagira barangijeho barumva Kongo iritegura papa bo baratangira gukora operation mu gice papa zasura bose bo bazi gute ko Kongo yo ishobora guha agaciro ibyo bya cogamo bibabwiye iki niba nawe mutabwiye ko nta kintu bibabwiye ko ashobora ko agiye kwakira papa n'umwami w'ubiri abashyitsi bo mu rwego rwo hejuru niba mwebwe mudaha agaciro uruzinduko rwa papa mu Congo ni gute umbwira ngo Kongo yo yaha gaciro ibyo byo kwakangisha ngo cyogamo ukajya kwifiritira Kongo muri icyo gihe yumenye ubwenge ntabwo wari kujyamo ubu nashoka mitanze insecurity izakomeza aho bayifunga mbabarire nayo bayifunga basanze hari ikibazo cya insecurity aho zakina igisasi aho bari barubatse ayo mahoteli simvuga ko bayifunga ariko ndatekereza ko ariyo mpamvu Kagame n'ubu ngubu akiri muri Findisi kubera yuko babizi neza ko baramute rwambikanye ubu ibyacogamo biba birangiye ariko kumbwira ngo byasubira uko byari bimeze ibyo ndabidawutinga mbere yuko ngaruka kuri byende bya Muhozi ndabigarukaho nyuma hari ama audio mfikanya avuga kuri situation yo muri Congo ariko mbere yuko nza gukina aya ma audio mu kiganiro hagati ndaba ndi kumwe na Tabita Gwiza ndeka nari kuvuga ibya Congo by'umutekano gusa Karasira mwarongeye kumubona mu rukiko ejo bundi ndaza kugaruka ku rubanza rwa Karasira ariko mu magambo avunaguye kubera ko bya Congo nibyo njyewe natinzeho ndetse uretse ama audio nsigaje kongera kuza kubashyiraho ku matea za Muhozi Kaine Rugaba yavuze ku byo kurwanya kujya kurwana muri Congo afatanyije na Kagame ariko ibyo mugihe ntarabigarukaho ndaza kugaruka ku kibazo cya Karasira hari n'ibindi bintu nabonye nashobora nananiwe gusobanukirwa hari imvugo ngo iharaye mu Rwanda aho ngo rubyiruko mbese ruvuga ruti n'ubundi nta uzamara imyaka ijana nta myaka ijana nzamara nta myaka ijana nsigaranye muri iyi si bishatse kuvuga ko hapfa wavutse none Leta y'u Rwanda ribu ngo ibyo byabaye icyaha ubwo ni ukuvuga ngo uzajya wumva avuga ibyo ngibyo umva azajya bamufunga ngo ni imvugo y'ibyihebe iki gihugu cyacu murashaka kumbwira ngo gifite igaruriro ngo umuntu uzajya uvuga ngo nta myaka ijana mfite nta myaka ijana s'il vous plait ngo ibyo ngo ni imvugo y'ibyihebe ushobora kwemera ko Thierry Burangira yafashe time akajya kuri mikro akajya kuvuga kuri ibyo bintu imvugo y'ibyihe mbese bikwiriye ibihano reka banze numve ko Tabita ahari muri studio mbere yo kunza kugaruka kuri ikibazo cya Congo Tabita niwe unyumva Tabita Gwiza ntabwo uri umushyitsi turi buvuge byinshi byo kuguha ikaze ndashaka kumenya ko mikoro yawe imeze neza nongeye kuguha ikaze muri ikiganiro kigiye n'iki nyuma gihe kinini niba unyumva tubuze abadukurikiye gusa kugira ngo numve ko mikoro imeze neza ubwo duze gukomeza ikiganiro mu kanya
murakoze Jean Paul ndagushuhuje nizere kunyumva n'abakunzi bacu ba radio Iteme ndabashuhuje cyane murakoze
urakoze rero mu kanya katarambiranye ikiganiro cyacu tukagitangira ku maudio ajyanye n'ikira kibazo cyo muri Congo naho mu kanya
nongeye mbika ziro mu kiganiro cyanyu igihe niki abadukurikiye igihe niki mu Rwanda uri hose igihe niki kuri mwebwe murimo mukoreshwa mabi muri iki gihe nibaza ko cyari igihe cyo kugira ngo musubize ubwenge ku gihe urebe mukore igikwiriye nk'uko Ben abivuga muri iyi ndirimbo reka rero ntangirire kuri iyi audio ya bata yo komando nshobora kutayivuga yose yaje yigoma kuri iki kibazo cya Congo ahangaha utagira yenda ngo ibi turimo ni propagande gusa
FRDC General Mbala Musisi Celestin alitembelea Jumapili mjini Goma kikosi cha makomando wa batalieni ya 2211 waliotoka Lubumbashi ili kuwashikilia wenzao askari huku. Katika hutuba yake General Musisi alivikumbusha vitengo hivi kuhusu mission kuu mbili zinazowangoja: kulinda uadilifu wa Kongo, pia raia na mali yao. Mkuu wa majeshi alichukua pia fursa hiyo kwa kuwapa moyo askari. General Mbala Musisi azungumza hapa kwa lugha ya Lingala katika sehemu hii iliyochaguliwa na Denise Lukeso.
Ecole Mobimba ya République démocratique du Congo etient miso epai na bino pona te boba te la mboka mongona azali kotante kobotola mwa esteni boyebi mission na biso ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo po ete mongona akota te azuata eteni mokete. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pona development. Abengi bino po boya kosalisa musala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso.
Toko kende, toko kende, pipa itiso pona kobenga na monguna ekolo.
Utulivu umerejeshwa tangu weekend hii katika maeneo ya mapigano mitaani ya Ruchuru na Nyiragongo. Waasi wa M23 waliokuwa Kibumba mtaani Nyiragongo pamoja na wale waliokuwa eneo la Kanombe mtaani Ruchuru wote walirudi nyuma kuelekea mpaka wa Rwanda au katika mbuga vya dokeza vyanzo vyetu. Kwa hivyo barabara ya taifa nambari 2 imekuwa wazi pa Kibumba. Bernard Nyangi.
Punde baada ya kuondoka kwa waasi wa M23 bila mapambano toka vijiji vyote vya eneo la Kibumba mtani Ragongo kati ya usiku wa manane na mapambazuko jana Jumapili, doria 2 za jeshi la taifa zilizibiti upya eneo hili, na hayo ilipelekea barabara ifunguliwe upya sehemu ya Kibumba kisha siku karibuni 5 ya kufungwa, kama ushuhudia hapa Luteni Kanali Guillaume Njike, msemaji wa msako sokola pili. Adui aliyetoka Rwanda alishambulia ngome zetu hapa na punde akafunga barabara ya taifa eneo hili. Leo jeshi lafungua upya barabara sehemu hii. Kuna vikosi viwili vya doria, moja iliyoondoka Goma ikiongozwa na jamadari Kikoshi Tambwe na nyingine toka Uchuru chini ya uongozi wa jamadari Peter Shirimwami, kamanda msako sokola pili walioendesha kazi hii. Kwa mujibu wa shirika la raia la mtaa Nyiragongo, kiisha jeshi kudhibiti upya vijiji vyote vya eneo la Kibumba, raia wa moja wamerejea toka uhamishoni. Kadhalika mtani Ruchuru, raia waliokimbia mapambano yale toka Rugari na Kisigari walianza rejea makwao weekend hii.
Asante kwako Bernardin. Kuna tofauti ya maoni tangu mwishoni mwa wiki iliyopita kati ya jeshi la Kongo na jeshi la Rwanda ni kuhusu wanajeshi wawili wa Rwanda waliokamatwa Jumamosi iliyopita katika mtaa wa Ruchuru. Katika taarifa yake rasmi Jumamosi jioni, msemaji wa gavana wa Kivu Kaskazini anabainisha kuwa wahusika hawa wamekamatwa huko Biruma, kilomita 40 kaskazini mwa Goma mtaani Ruchuru. Generali Sylvain Ekenge anawasilisha ukweli huu kama ushahidi mwingine wa kuhusika kwa Rwanda katika mashambulizi ya M23. Masemi yake yalichukuliwa na wapasha habari wa ofisi ya liwali.
Après le matériel militaire récupéré,
kisha kuonesha vifaa vya kijeshi vilivyodhibitiwa na jeshi pa Rwanda kando ya Kibumba, tumeonyesha rasmi hivi sasa waskari jeshi hawa wawili wa jeshi la Rwanda. Kisha kufiegwa na jeshi pa Rumangabo, waskari hawa walishikwa siku ya sita na wakazi kijijini Biruma, na walikuwa kivaa sare zao za jeshi la Rwanda. Walikuwa pia na silaha za aina lance rocket RPG-7 na silaha nyepesi AK-36. Mmoja anaitwa Caporal Nkundabagenzi na anakuwa na Caporal Minoir Gadi. Huyu Caporal Nkundabagenzi ana vyeti viwili vya kumtambulisha. Mmoja ni ya uzalendo wa Rwanda na nyingine yaonesha kama alitumika katika vikosi vya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini.
Il a également fait partie de la mission des Nations Unies au Sud Sudan.
Kwa upande wake, jeshi la Rwanda katika taarifa yake iliyotolewa tangu Jumamosi kwenye vyombo vya habari lilithibitisha kuwa askari wale wawili ni wa Rwanda. Hata hivyo, RDF ilisema kuwa ilikuwa tarehe 23 Mei ambapo FRDC iliwakamata wakati wa shambulio la doria ya RDF kwenye mpaka wa Rwanda. RDF inadai kuachiliwa mara moja kwa wanajeshi hao wawili.
Bakunzi ba raditeme nibi noretse bisase bimwe twabigarutse no mu bizano byacu byibushize, ariko bavuga ko kubatumva rurimi rw'igiswahili nuko General Mbaramutse atari we mukuru w'ingabo za Congo yari yaje gutembera ziriya ngabo aho ingabo za kobata ya desa 11 21 zari zageze i Goma, aho bavuga ko zigiye guhangana n'umwanzi kw'icyo bahanze amaso ari adui, umwanzi uvuye mu Rwanda, ariko ko batagomba kumwemerera ko yagira kontrole ya territoire nubwo yaba gatoya ku butaka bwa Congo. Bavuga ariko ko situation yasubiye uko yari imeze, muhanda bawufunguye, ndetse barongera bati umwanzi wavuye mu Rwanda twashoboye kumusubiza inyuma, adui kuva mu Rwanda. Ibintu byose ni Rwanda, 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 Rwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi akaba ariyo ntambara yavuyemo ziriya mfu nyinshi cyane zirimo z'abantu bari mirambo myinshi iri Kanombe, ndetse n'ibinkomere biri mu bitaro bitandukanye biri mu gihugu, kuko bariho barajyana mu bitaro bitandukanye nabwo ari Kanombe gusa kugira ngo bashobore kubavura. Tabita, ibi bintu nubwo yari domene ngenda y'igisirikare intambara, ariko nk'ibi bintu ku bantu b'abanyarwanda yenda tuba dukora n'ubukangurambaga, izi mfu z'abana b'abanyarwanda nk'aho u Rwanda rutapfushije bihagije ku buryo noneho bagomba kujya gupfira muri Congo. Ndagira ngo ne kuva kuri iyi ngingo, niba ufite nk'akanya gato cyangwa komantere kawe gatoya, njye bivuga kenshi kandi na kare nabivuze. Abanyarwanda harimo guhera kuri bariya bakuru b'ingabo bari bakwiye gusubiza amaso bagakora igikwiriye, bakana bakicara bakajya muri security mu nama y'umutekano bakavuga bati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu byubahiro byawe iyi ntabwo ari intambara twarwana, ntituzayitsinda, tuzayitakarizamo byinshi bitari ngombwa. Babarira utange ubutumwa yenda ku babyeyi n'abo bana, ababyeyi bafite abana barimo bagaruka ari imirambo bagiye bagiye mu kazi, yenda bamwe batabwiwe n'aho bagiye, yenda ababyeyi ahari bo bazagira icyo bakora mu kwimana abana babo simbihamye, ariko nibura bamenye ko ibi bintu bikabije kandi ko nta rugamba barimo kurwanya igihugu bihari, amaraso yabo arimo kunywebwa n'imbwa, kubera ko ntabwo ntacyo bari gupfira nuko nta patriotism irimo hari. Niba ufite komantere ngufi ntarava kuri iyi ngingo kuri iyo audio tabitereka guha ijambo nkomeze ku bindi.
Urakoze Jean Paul. Azimisi mbona amafoto y'abana justoma kuri social media impinja bana b'abasore bakiri batoya kwibaza uti uyu mwana ni umwana w'umuntu afite umubyeyi, uyu mwana afite mushiki we hariya, uyu mwana afite tante uri hariya, uyu mwana. Aba bana baraziriki? Izi mpinja ziri koherezwa hariya muri Congo kujya kwicwa, koko aho abanyarwanda bapfiriye amaraso yamenetse y'abana b'abanyarwanda ntabwo ahagije? Guhera muri 90 abanyarwanda bapfa kugeza muri uyu mwanya, koko amaraso y'abana b'abanyarwanda yamenetse ntabwo ahagije? Koko Kagame, ko tutarabona wohereje yo cyomoro wawe, ko tutarabona wohereje yabo bahungu bawe baraho ngaho, ko tutarabona hari umwana w'umuhungu wa Kabare buriyo cyangwa wuriya Mubarake wishongoraga ngo we ngo atabonye ngo intambara ngo akazi ke ngo kaba gahagaze ngo none nimurebe abana b'impinja bari kohereza hariya babamaze uba nahoze mbona amasanduku y'abana atondekanye bateruye ishyano ryose. Yavuga nti ibi bintu ni agahinda bana b'abanyarwanda, niba bishoboka ko ibi bintu mwabyanga mwakwanga kujya kumena amaraso muyamenera ubusa, ntabwo muri kuyamenera igihugu, muri kuyamenera umuntu ku giti cye, murimo muremenera umuntu umwe we ubwe inyungu ze ku giti cye. Niba bishoboka ko ibyo bintu mwabyanga, ndabizi ko babyanze babica, ariko niba bishoboka nimubyange, nimwange kujya kumenera amaraso ubusa ngo amaraso yanyu ajye kuribwa n'imbwa hariya muri Congo. Reka mbabwire, abanyarwanda bamaze igihe kirekire bapfa mu gihe cy'intambara, abanyarwanda barapfuye barashira, no mu gihe kitari cy'intambara byitwa ngo igihugu kiri mu mahoro abanyarwanda barapfuye buri munsi kugeza muri uyu munota. None n'ubu FPR irakomeza gushoza intambara yoherezamo abana b'abanyarwanda kujya gupfa, bibatwaye iki? Nibafata umwana wa Jean Paul bakamwohereza hariya muri Congo kujya gupfa, hari ikibazo? Hari teatre nigeze kumva kera abantu b'i Burundi bakinaga, noneho baravuga bati umusaza w'umwamikazi w'umugabekazi yagombaga kujya ku rugamba, none ntabwo yagiye ku rugamba, aho kugira ngo ajye ku rugamba yihagitse amatugunguru. Icyo gihe kwihagika amatugunguru ryari ishyano, ni ukuvuga ngo yangaga kujya ku rugamba. Umwamikazi arahaguruka atari ku bundi, harya ubwo musaza wanjye muramushaka w'iki abo gupfa barabuze? Ati niko abereka abatunga intoki b'ubwabo, ati mwebwe mwabaye ari mwe mugenda mukajya ku rugamba bo gupfa ko batabuze, musaza wanjye mukamuha amahoro. None Kagame nawe araproteje abana be, araproteje abana babo bayobozi nyine basirikari bo hejuru, ariko abo gupfa abana bo gupfa ntibabuze, abana bakana kuriya ntibabuze, nibagende bose bajye gupfa bashire. Ariko rwose Kagame aho mwiciye abana b'abanyarwanda, mwahaye abana b'abanyarwanda amahoro ko amaraso yabo yamenetse ari menshi, ko amaraso yabo numva kiri ku butaka ataka avuze induru. Bana b'abanyarwanda, niba mubishoboye kwanga kujya kuri urwo rugamba kujya kumena amaraso y'ubusa, nimubyange niba bishoboka. Numva ari icyo navuga Jean Paul, niyo mirambo yuzuye Congo hose, kuko Congo yarahize ati umunyarwanda wese aho ari ni mumwice, n'usa nawe wese mumwice, nimubice, isi yose iratwanga wigeze kwikomozaho nta muntu dukunda kubera umuntu umwe kubera leta ya Kagame baradushebeje baraturangije isi yose iratwinuba n'agahinda ndumva ariyo commentaire n'abankoze Jean Paul Rakoze
Rakoze Tabita reka ngo yenda bazabyanga ntabyo bazanga kubera ko igisirikare nyine izabapakira bakagenda kuri bo bazagenda ariko yenda hari kukijyamo abakijyamo babanza bakasubiza ubwenge kugira bakavuga bati ibi ntabwo tukirwanira ntabwo kigira igisirikare cy'igihugu birababaje kubona dushobora kuvuga amagambo nk'aya kubera ko ubundi ingabo zagombye kubaho ariko zirashorwa mu bintu bimarisha abanyarwanda tabita kuri iyo ngingo yenda na urete kubwira abadukurikiye development zihari kwerekana ko Congo ibandanyije imyiteguro yo gucunga ubutaka bwabo ariko sinzi ko ari byinshi bindi twabivugaho yenda Kagame yavana mu isomo ariko agasuzuguro ahantu ashyizwe ni habi cyane ku buryo nibaza ko yari ahiteguye ashobora kumwarira ku mbunda nabyo birashoboka cyane reka tubitege amaso nyuma y'ibi hari briefing yabaye muri Congo nayo iravugwa mu rurimi rw'igifaransa ndakora samari gusa ariko reka nayo mwumve abakongomani ariko cyane aha briefing yari ifite isaha y'iminota 18 babajije ibintu byinshi cyane guhera ku Rwanda ukuntu mushaka kujya kunegosya n'umuteroriste muzakora iki muzatsinda se biyo rugamba nk'uko babivugaga abakongomani bari mobilize bashaka kurwana rero rugamba kandi bose bashyize hamwe ku rundi ruhande abanyarwanda nta n'umwe ushaka rero rugamba uretse agatsiko gusa gatoye gafite inyungu personnelle gashaka kurukuramo urimo amafaranga urimo power na fame ariko noneho wumve kuri iki kibazo aho bavugaga kuri Karega ni naho nashaka kuvuga kuri Karega witabye uyu munsi ubuyobozi muri Congo kamuhati ibibazo ibintu bitatu bamubwiraga nk'uko uwabitangaje itangazamakuru yavuze ndabigaruka mu kanya ariko hari na possibility yuko Karega ashobora kuva muri cya gihugu akicicara hariya kugera igihe igihugu bamaze kunormaliza mu bantu bitabaye ibyo Karega ashobora kuba yirukanwe mu kinyabupfura reka mwumve ubwo umukongomani yabazaga ati ari abantu bashaka kwigaragaza eske ingabo zizabirukana cyangwa muzabaha soutien support kugira ngo beexerce uburenganzira bwo bahabwa na constitution ni mu kibazo uyu munyamakuru yamubajije cyareba cyane ibya Karega no kumva ko hari igihe bishobora kuba mwirukana kandi abayobozi ntibabihakanye cyangwa se ngo bikonfirme n'umuvugizi wa guverinema ubundi yagombye kuvuga ati no gahunda yacu si ukumwirukana tugiye kumubaza ibijyanye n'izi development tume kuri leta yabo ABC ariko kuba bifashe bagaceceka ntihagire n'umwe uvuga ngo ntibavuge ngo ntibavuge ngo bara ngo yango siyo mpamvu ntibahakane ko bashobora kumutamwirukana burundu bishoboka ko ashobora kubyo birangiye n'ubushize nabivuze reka noneho mwumve uburyo abakongomani babyisubirije muri press conference.
Il y a deux mouvements citoyens qui ont manifesté vers la gare centrale pour demander effectivement la rupture diplomatique de l'ère entre le Rwanda et le mercredi. Ils ont promis d'aller aussi faire un sitting devant l'ambassade du Rwanda. Est-ce qu'ils ont le soutien du gouvernement ou ils seront dispersés comme d'habitude? Pour le porte-parole militaire, est-ce qu'on peut avoir de détails? Aujourd'hui, il y a eu 15 morts et des véhicules brûlés sur la route de Boulongo, territoire de Beni. Il s'est fait que c'est l'œuvre de EDF et je profite pour poser une sous-question Où en sommes-nous sur la mutation des forces, sur la traque de EDF?
Je n'entends pas très bien. Où sommes-nous avec?
Mutualisation des forces avec UPDF sur la traque de EDF.
Sur la traque de UPDF encore?
Non, non, EDF.
EDF, ok.
Oui. Dernière question. L'M23 a replié, mais il n'a pas déposé les armes. Est-ce que le FARDC va continuer à attendre que le M23 attaque pour répliquer ou ils vont continuer à traquer l'M23? Merci.
Merci. Alors, sur votre question, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas coutume à répondre sur des questions d'ordre, je dirais cette fois, politicien purement, parce que je suis porte-parole du gouvernement justement pour parler de ce que nous faisons et des solutions que nous apportons aux problèmes immenses qui sont pour la plupart hérités, mais que nous assumons du fait de la continuité de l'État. Mais vous savez, je veux paraphraser le président Kabila, qui a dit un jour que si ce que vous allez dire ne vaut pas plus que votre silence, il vaut mieux ne pas le dire. Parce que c'est la réponse ou c'est les conseils que le parti que vous citez devrait suivre. Parce qu'il ne faudrait pas malheureusement se mettre en marge d'une dynamique collective, d'une mobilisation jamais vue qui s'est fait derrière le président de la République parce que la patrie est menacée, parce que, je vous ai dit, ce n'est pas nécessaire de ressasser les passés. Je pense qu'un silence aurait été la meilleure attitude, à défaut de soutenir clairement ceux qui trouvent et qui essaient de trouver des solutions aux problèmes. Je ne dirai pas, je ne ferai pas plus de commentaires. Alors, la mobilisation s'est faite et nous apprécions beaucoup à Kinshasa, à Goma, de manière spontanée, et bientôt c'est dans d'autres villes du pays, c'est des manifestations que nous soutenons évidemment, que nous encadrons, parce que nous, comme gouvernement, nous comprenons la colère de nos populations. Parce que justement, nous avons toujours les ressentis de ce passé d'un voisin qui ne pense pas être en paix avec vous, chez lui, sans venir nous déranger dans notre quiétude. Et aujourd'hui, il est de notre devoir, comme gouvernement, d'encadrer cette frustration populaire, parce que ça concourt à apporter non seulement le soutien aux forces armées, mais à nous soutenir aussi dans les efforts que nous faisons, sur tout le plan d'ailleurs, pour arriver à régler les problèmes. Alors, nous sommes le gouvernement, nous avons la direction, nous avons les diagnostics. Aujourd'hui, beaucoup des compatriotes demandent une rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais, l'expulsion de l'ambassadeur. Je dois vous dire qu'à ce stade, toutes les hypothèses sont à table. Toutes les hypothèses sont à table, mais nous, de par la stratégie pacifiste du président Tshisekedi, il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'est lui qui était le médiateur en chef de l'Union africaine. Et donc, on ne peut pas, quelle que soit la nature de la crise aujourd'hui, fermer les portes aux possibilités des discussions. Parce que quoi qu'il en soit, même s'il y a affrontement, même s'il y a guerre, nous finirons par arriver à dialoguer. Et donc, l'idée ici pour nous, c'est de dire, on va le convoquer, le s'initier. Il y a des mécanismes qui vont se mettre en place au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CIRGL. On aura encore des discussions, mais il faut faire preuve de bonne foi pour nous permettre d'avancer. Si l'idée, c'est de ne pas avancer, si l'agenda, c'est un agenda belliqueux, nous n'aurons pas d'autre que de tirer les conséquences de cette attitude-là. Mais malheureusement, les populations rwandaises en pâtiront. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Lorsque nous avons normalisé les relations avec le Rwanda, mais les avions rwandais qui viennent ici, qui viennent le plus. Vous avez même vu une publicité qui est faite avec notre échangeur à nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se mettre à l'évidence et regarder, oublier cette rhétorique belliciste et regarder les liens de nos populations. Vous voulez que je vous donne les statistiques de combien des Rwandais viennent au Congo par jour, par la petite, la grande barrière, par Tchangungu, à Bukavu? Vous allez voir qu'il y a plus de Rwandais qui viennent ici que des Congolais qui ne vont là-bas. Et donc, il ne faut pas que ces populations soient victimes des choix qui, de notre avis, ne relèvent plus de cette époque. C'est révolu, les choix des soutiens aux groupes armés, les choix du discours sur les FDLR. Aujourd'hui, le choix, c'est la paix, c'est l'économie, c'est le développement. C'est vers ça que nous voulons aller, parce que c'est ce qui va permettre de donner la prospérité à la région.
Mwamvitse rero umuvugizi wa guverinoma uri poze usubiza ibibazo nk'uko bikwiriye. Kimwe mu byo nashakaga ko twumva cyane twumvira hamwe ni rupture diplomatique abakongomani muri batatu guca umubano n'u Rwanda Burundi. Ikindi ni ukwirukana ambasaderi wa Kongo u Rwanda muri Kongo. Ibyo byose aravuga ati birashoboka, byombi birashoboka. Biragusa ngo mwumve ko rwishe yanka rukirimo. Ageze aho aravuga ati mwumvise ko barugarije za sitini, wamubazaga amubwira ati se barashyigikiwe, guverinoma ibashyigikiye muri icyo gikorwa cyangwa bazabatatanya. Ariko umva ko bavuga ko uburenganzira bwabo bawegerisa uburenganzira bwabo. Uretse ibyo byo kuvuga ko byose bishoboka ari ugucumana no kwirukana karega bivugwa na minisitiri wa communication, bambaje n'ibyo gufunga imipaka, yavuze ibyo gufunga imipaka, ati ibyo nabyo ntabwo ari inzira nziza. Ariko navuga ati Abanyarwanda bambuka imipaka ya Kongo kuruta uko abakongomani bambuka y'u Rwanda. Kibadishe niki, kibatavuze niki, kubera inzara abantu bari muri gereza. Ariko bavuze ati twebwe ni twebwe twunguka na ko abanyarwanda ni twebwe tubyungukiramo, banafunze ni twe twahomba kuruta abakongomani kubera za limite bagiye bashyiraho. Abakongomani si benshi, ni ukuvuga ngo niyo posibilite yo bagiye no kumezera bakavuga ati ubundi ninde uhomba, basanga ari u Rwanda nabwo basavuga ati hariya turashya twarura iki bantu bashaka kutwangiriza igihugu. Ndagira ngo nsoreze kuri aka kaudio kagufi aho Biruta, ubwo ndavuga ku maudio sinshoje none ahandagaruka gatoya ku bindi, ariko ntabwo kigana cyacu gifite umwanya mubi cyane. Biruta nawe yagize icyo avuga yiganya abandi kujya gukora press conference, ariko yabo ni ikinamico nk'uko bisanzwe, bo bagiye gukora ikinamico ntabwo bagiye gukora press conference. Bo bahise bahamagara basamuninga abadiplomate, bya bindi byo niba barabyigishijwe na minisitiri w'ubumwe n'ubwiyunge, bo bahamagara abadiplomate. Ubuse abadiplomate bo mu Rwanda ibyo muri bafite orientation, reka twumve icyo yavuze.
Kuva imirwano yakubura hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, leta y'icyo gihugu yashyize u Rwanda mu majwi irushinja gutera inkunga uwo mutwe. Kuva ubwo ku mbuga nkoranyambaga hakwiriye amashusho, amajwi n'amafoto ya bamwe mu Banyekongo barimo n'abayobozi mu nzego zinyuranye bahamagarira abaturage b'icyo gihugu gufata intwaro za gakondo n'imbunda bakarwanya umwanzi ari w'u Rwanda n'Umututsi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta yagaragaje ko ibyo bikorwa byuje ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri, ndetse bikaba biri mu byaganiriweho mu nama yagiranye n'abadiplomate bakorera mu Rwanda kuri uyu wa kabiri.
Murebe ingengabitekerezo ya Jenoside ikwizwa muri DRC kugeraho abantu badatinya n'abayobozi barimo abapolisi, abanyapolitiki bajya hariya bakavuga bati dufate imipanga dutere u Rwanda turufate turufatanye na Kongo. Ibyo bikaba ari ibintu bivugwa ku mugaragaro bikajya muri social media mwarabibonye, ariko twafashemo bimwe tubishyira ahangaha muramukanya turabibereka. Hanyuma twanababazaga tuti ese ubungubu ibingibi biri hanze bigaragarira abantu bose, ubu ejo bundi ntihongera kuba ubwicanyi? Nanone tuzongera tuvuge ngo ntabwo twari tubizi, kandi byarabaye byaratangiye tubireba, bigakwirakwizwa tubireba bikigishwa, kimurahari hari ingabo za UN zamaze imyaka myinshi iyo nyinga bitekerezo yo kwirakwijwe zihari n'uyu munsi niko bimeze ije nije bibazo twabazaga
kuri Vensta biruta rimanganya hari ya kuko ibyo avuga kuba ngo ndiho ndabazanga inginga bitekerezo ngo bayijyanye ariko si ibintu murumva bikwiriyeho iyo ni guverinoma biruta arajya guhamagara abadiplomate mu Rwanda ngo muri Congo hari inginga bitekerezo ngo muzavuga ko mutabibonye kandi mufite MONUSCO siko kiri u Rwanda rwigize umurezi wa buri muntu wese ibi nabyo ni ibindi bintu umuntu ashobora kwibaza yes nawashyigikira iriya mvugo z'imipanga n'ibindi ariko ubwo biruta arashaka kumbwira ko ari umunyamo we w'amaraso agiye kumeneka mu Rwanda se abo bakarasira turimo kuvuga ari nawe ngira ngo yenda na komatereza batabitazi komerezeho niba ari umunyamo we kuki izo mpuhwe ziza muri Congo umupaka hambutse umupaka zambuga zibanza kwambuka umupaka kuki atazigira mu gihugu niba ari umunyamo we kuki atareba bari abafungo bose bazira kama ngo tubibone atange urugero rwiza kandi ko n'abandi babikurikira ariko kubeshya niba ari umuntu uhangayikishijwe n'ikiremwamuntu yagombye guhuza n'ibyo Makwege Mukwege yavuze ntabwo yamwamagana cyane ikinyoma ntabwo ikibazo ari uko uhangayikishijwe n'impfu z'abantu bashobora gupfira muri Congo kuko namwe murabica icyo ni kimwe kandi ababica ubamagana ni ibintu rero bigaragaza ko ibintu byabo byose biba birimo ikinamico none ngaruke kuri tarehe nibyo navugaga biriya bintu bya theatre mu Rwanda hari imbabare nyinshi cyane imfungwa nyinshi cyane tarimo arafuringa nde Karasire ejo bundi yaraje akeneye kujya kwivuza iyo ni uburenganzira ubundi bagombye kubamo ntabwo bamuhaye none biruta arashaka kutwereka ko ari umunyamo we uyu munsi tubyemere cyangwa impfu ziba mbi cyangwa zo kwamaganwa iyo ari zikozwe n'abandi yari zikozwe na FPR na RPF ubwo ntabwo ari impfu zihangayikije tabita navugaga ni unafashe n'urugero rwa Karasira ntabwo yarakwiriye kujya kuri nahere kuri Karasira n'abantu tumenye ko koko ari umuminisitiri w'umunyamo navuga n'ibintu biri mal oriente kuri ariko twavuga tutere ko biruta ari consistent yamagana akarengane ushingiye kuri bibabera kuri Karasira bivugwa kuri televiziyo utabera yimwe amaze imyaka n'inyandiko ataburana babisubika gusa izo muwe za bihehe uzivuga he kitabita
muwe za bihehe kwere rega banza umuntu wese ugiye kwinjira muri iriya leta cyangwa se kujya gukoramo agomba ku niba hari n'impuwe yagiraga niba hari n'ubumuntu yagiraga muri we agomba kubwikuramo ayo maraso akayavoma akayakuramo akabona kinjira hari ubuse mugani wawe aje gutera impuhwe nakwe isesemi ntabwo ari impuhwe abanyarwanda mu gihugu bashize barimo baratoragura imirambo muri ruhurura ndani iryo jambo narindi bagiwe muri ruhurura ubu bari kwica abantu bakajugunya muri za ruhurura ugize imana akabona umurambo wuwe igihugu kimeze nk'ikiri mu ntambara abanyarwanda babamaze utari kwicwa n'inzara aricwa n'abandi izo ngegera bo bicanyi bose ariko yarangiza akaza gutera isesemi hasoni nani soni bagira Karasira Karasira waje mu rukiko wagaragaye nk'umuntu utentebutswe wihebye. Isura ya Karasira yarahindanye, nta kizera afite Karasira, habe na purusimwe ikizera afite. Nawe yarabivuze, barabica urubozo, ntabwo ari we wenyine, nuko ari we watoboye akavuga, barica banyurura urubozo. Of course ntabwo ari bose, hari abo bafashe neza mperutse kumva uwitwa Sankara yaje ku gihe ataka ukuntu bafashwe neza, ukuntu abavuga yuko bafashwe nabi babeshya rwose. Ariko nka Karasira araza ati turicwa urubozo, ahantu dufungiye ni mu mwobo, ahantu hatabona. Ati nari nsanzwe mfite indwara diabete n'agahinda gakabije, depression, atari ko hiyongereho n'umugongo kubera ukuntu mfunzwe, kubera aho mfungiwe. Inzara, Karasira afite inzara, ntabwo babagaburira, niyo babagaburiye babaha ibiryo byagaze, nta mazi babaha, barabica urubozo. Karasira n'abagenzi be, kuko aho ari hafungiwemo Cyuma Hassan na Dogiteri Kayumba, barabica urubozo. Ngo kandi noneho baranababwiye ngo chogam baracyabarete baracyabacira kari urutega, kubera ko chogam itaraba, ngo umunsi chogam yarangiye bazabica. Ibyo yabyivugiye. Arakubitwa buri munsi, nubwo Karasira kugira ngo aze mu rukiko muri kote, ntabwo ariko yabishakaga, nuko yatinye ko abacungagereza bari bumukubite nkuko basanzwe. Ibi bintu Karasira yavuze ntabwo ari ubwa mbere abivuze. Ureka abo babiruta baza gutera iseseni, ntabwo ari ubwa mbere Karasira abivuze, ntabwo ari ubwa mbere avuze iyicwa rubozo akorerwa we n'abagenzi be muri prizo. Hari icyo bigeze babikoraho aba baza gutera iseseni ngo barajya kuvuga ngo genocide, ngo ingengabitekerezo, ngo muri Congo nta soni. Karasira amaze igihe kinini, ibaze amaze umwaka wose muri prizo, kandi nta cyaha n'iki na kimwe Karasira ashinjwa. Aravuga ati nta cyaha nakoze, ariko ndafunzwe mfungiwe ubusa. Umwaka wose amaze muri prizo, muri iki gihe cyose amaze muri prizo, niko yakomezaga kuvuga icwa rubozo akorerwa we n'abagenzi be. Abajajis ntibagira icyo bavuga, bakica amatwi nkaho batanumvise icyo yavuze. Naba banyamurengwe aba babiruta n'abandi nkawe batagize icyo bitayeho, bakajya gutera isesemi ngo abafite ingengabitekerezo mu kindi gihugu, ibyo wabo byadogereye abantu babamaze. Ariko yavuze no ku wundi mugore ngo witwa Violette, ngo ni umugore umuvura. Uwo mugore imiti ya Karasira yarayijyanye, ngo aravuga ati iyo miti ni muyimpereze, uriya mufite mu biganza byanjye. Ati n'ubundi ni umwanzi w'igihugu. Uwo mugore Violette niko yavugaga, kandi ngo yirata ngo ni umugore wa generali. Umugore wa generali icyavuze icyo ari cyo cyose rirahita, nta kibazo, nta wamuvuguruza. Imiti ayima Karasira. Ariko Banyarwanda, Banyarwandakazi, ndabasabye ngo nk'uyu mugore Violette abamuzi, muzamutubwire mutwoherereze amazina ye yandi n'abandi nkawe, ntabwo ari we wenyine. Abagome, aba bantu bari muri kiriya gihugu bafite ubugome bw'indengakamere, bica abanyarwanda babamaze uwo batishe ngo bamukureho bakamwica iyicarubozo bakamukorera iyicarubozo nk'iringiri karasira korerwa n'abagenzi be aba bantu nyaboneka ndabasabye ngo ubonye uburiwe wese ujye umufata amazina ye yombi bishobo tunamufotore kuko aba bantu ibi bintu bizabagaruka ntabwo ibintu nk'ibi bishobora kugenda ubusa ntabwo bishoboka igihe cyose bizamara twaba tukiriho twaba twarapfuye ariko aba bantu bazakurikiranwa aba bantu bagira ngo iyi si n'ibiyirimo byose ni byabo uwo bashatse barica igihe bashakiye abantu barabatoromatije barabarangije igihugu cyose ndagira ngo ndangize mbasaba mbihanangiririza ngo umuntu wese uzajya abona umuntu nk'uyu aba bantu bakorera abanyururu iyicarubozo cyo ubundi numvise umunyamakuru anyesa avuga ibintu bamukoreye yinjiye muri prizo agiye gusura Cyuma Hassan bamukoreye iyicarubozo riteye ubwoba abo bantu bantu mwese mumenya mubona aba bantu including uyu Violette Karasira yavuze wamwimye niki Karasira akaba agizwe iyicarubozo yicwa akaba agize kuba baramwimye imiti akaba agize kuba atagaburirwa akaba agize ntabwo wabirangiza aba bantu mujye mubamenya kuko kizabibabaza rero bantu mufite ubushobozi mwarengera ubuzima bwa Karasira turabatabaza niba bishoboka nimutabare ubuzima bwa Karasira ari muri prison arazira ubusa baramushinja ngo w'ingengabitekerezo ya genocide yarayikorewe yariciwe abe bagashira muri genocide n'abasigaye FPR ikabamara ikabarimbagura ngo kubera ko yavuze ngo afite ingengabitekerezo ya genocide barangiza ngo bagiye gutera isesemi bavuga ngo abantu ngo bafite ingengabitekerezo mu bindi bihugu muri Congo nta n'isoni bagira banyarwandakazi niba mudahagurutse ngo mwirwaneho mugire umutima w'ubumuntu mutabarane ukoze amabi nk'aya mutanga makuru kuko aba bantu tuzakora amazina liste y'amazina yabo bose abo tuzashobora kubona nyaboneka nimudufashe muyaduhe mubatubwire kuko igihe kizagera kandi ntabwo ari kera niyo byaba kera kandi igihe kizagera ibi bintu babibazwe urakoze Jean Paul
urakoze Tarita niyo byaba kera kuko cyangwa no kugira ngo uzibukwe nk'umuntu wafashe uruhande ufite uruhande rwiza mu mateka uzavugwa wahagaze uburyo bwose bakuvuga aho kugira ngo ushake kunyura inzira z'ubusamo urengere aby'akamanyi k'umutima kamurarira ijoro rimwe kandi byaragaragaye ko babanjirije aryo marambwira bari abasirikare nabo nibaza ko ntakiza mariye ariko mwebwe cyane cyane abasirikare b'u Rwanda umunsi wowe Kazura Mubaraka n'abandi nk'abo batangiye gufatirwa ibihano imitungo yayo cyangwa se bakabashyira kuri no fly list bashobora kuba mu gihugu kubera by'abakozi bya Rusesa bagina by'abari kuri biriya byo muri Congo ko birashoboka byose ahariho muzakora igikwiriye nabasezeranije ko ndi bubabwire ku bya tweet za Muhozi Muhozi yaratwitinze aratwitinga n'uyu munsi akomeza gutwitinga avuga ibintu bitandukanye ku ntambara yo muri Congo abivuga mu buryo butandukanye ariko ndabanza nisegure ntabwo nshaka kuvuga ko ziriya tweet ziri mu nzira nziza
oya yaba bikora zijya kora yaba tazijya kora ya twit nabwo umuyoboro mwiza diplomatique ku gihugu cya Uganda imvugo ubwayo platform ubwayo nimbi cyane noneho kuko abanyekongo muri bibi ntaba muri press conference bakoze nabyo babivuje babajije ministre wa communication batiste udufitanye amasezerano n'igihugu cya Buganda cy'Ubugande kurwanya ade muhungu wa Museveni avuga ibi n'ibi n'ibi bya bintu ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye nabo cyakora ministre wa information aravuga ati no ntabwo relations z'ibihugu n'ibindi bikorerwa kuri Twitter ati kandi nabyo mubyitegereje ati hari Twitter ziza mu gitondo zivuga ibi ya saa sita ikazi yikontroliza nayo ni kritike ishekeje cyane kandi ikwiriye igaragaza ndetse ko na muhozi ubwe babana muteka kuvuga rero ngo ibya Twitter mu bimwe kubishingiraho ibyo bavuga mu gitondo barya atavuga nimugoroba ibyo nabyo ntabwo bimugaragaza nk'umuntu uri serieux ariko iyo nshaka kuvuga jyewe ntababwiye mu byo muri ziriya zindi navuze ubushize ni tweet yaramaze iminsi avuga ati kabaduhangara jyewe na mayanko na onkwe wanjye Kagame abibesha bazabibona FDL mwitange umujye mu birindiro by'ingabo zibegereye bya hafi bya RDF na UPDF hashize akanya akora demitour nako si demitour akora U-turn asubira inyuma asa n'ubwiye Kagame ati Twitter ubwayo iravuga ngo hari abakriminele ati hari abanyabyaha bagira amahirwe atabaho ati kuko ati Perezida Museveni aranterefonye atarambwira ngo sinkoreshere ingabo ze muri operasiyo muri Congo bishingiye ku bintu biri personnel nagira mbisiremo ati hari abanyabyaha bagiye amahirwe atagira ukwasa ati kuko Museveni aranterefonye si my father arambwira ati sinshyira ingabo ze muri operasiyo muri Congo ati sinshyira ingabo ze muri operasiyo personnel hariya muri Congo obviously umusazi niwe ushobora kwemera ko ho kuri telefone hagati ya Muhozi na Museveni yabaye hayabayeho yewe na Kigali na Kigali sinaho yavuze ati Muhozi avuga nibye ntaho bihuriye mu biruta muri press conference nayo yavuze ko nta bikorwa bafitanye n'Ubugande abufatanye ku mu ngabo zabo buhari ariko icyo bishatse kubwira ya tweet nyuma y'ibintu byose bavugaga yizeza Kagame ibintu ibintu sinzi ko yenda bamwizeraga ariko nimwe yababwiye ati Kagame mayanko mbabarire rwose jyewe nashaka kugufasha niteguye kugufasha gukora ibishoboka byose ariko pardon papa yambujije muzehe wanjye yambujije niko byarangiye niko ndetse aranavuga ati isije y'interahamwe ya FDLR n'ukuntu badashobora kudutinda ati n'ubwa nyuma nyivuzeho abanyarwanda nubwo nemera ko atari inzira nziza ariko ari amagambo Muhozi yavugaga aragaragaza ko byose nawe avuga ibyo atemera ibyo abwira Kagame nawe ntabwo ababyemera reka nongere nshimire abo twari kumwe muri ikiganiro musibejo ejobundi tuzaba turi kumwe mu kiganiro uyu munsi ku zindi development zizaba
Jean Paul
Yego tabita.
Hari kintu wari wavuze utavuzeho ariko cyaribo.
Cyaribo. Rabya bya
eribo.
Kimise jale. Umva reka
mbikire.
Kuko iriya iriya ntabwo nzi niba ari guverinema, niba ari y'abatabazi, niba ari mu buhungiro ntawamenya. Reka nze yenda wowe bikurikira igihe kivuga. Byashiyeho kuko yewe nyamara sinkwiriye no kubisuzugura koko, kuko bikwereka ko iriya leta ntabwo nzi ukuntu umuntu yayikarifiye. Eske nawe wigezera ko afite leta cyangwa bibona muri administration y'ikibina. Ikimina ni ikimina ni ikibina, abandi baguzanya amafaranga bahanahana buri cyumweru. Ngaho niba ufite icyo ubivugaho bivugeho, ariko biriya bintu byo byarandenze.
Umva ngiye ntabyumvise, numva biranshekeje cyane. Noneho naho guseka, naho guseka kumva ngo ni imvugo ngo y'ibyihebe ngo ariko umuntu w'umudogiteri ngo nka Thierry akajya hariya agafata uyu mwanya akicara ngo rero ngo abantu bose ngo bavuga ngo yuko ngo nta myaka ijana ngo iyo mvugo ngo ni iy'ibyihebe. Buriya njyewe icyo natekereje Jean Paul nshobora kuba nibeshya, natekereje ni iyi RIB aba bantu barashaka gutoragura aba bana b'abajene bose bari mu mujyi, bagende barunde mageragere babafunge, kuko iyi ni terme yazanywe n'aba
babajyanye muri formation
y'ibere hagiye kwicirwa Kongo. Urumva kuko ikindi natekereje ibi bintu uko mbyibuka byigeze ku byazanywe en fait byatangiwe n'umusore witwa Rocky I think yeah n'umukinnyi w'amafilime cyangwa n'umuririmbyi sinibuka icyakora. Uyu musore niwe watangiye kuza azana iyi terme ya nta myaka ijana nta gikwe ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu uko ari bibiri, abantu bose rero bariya biyita abastari mu Rwanda bose iyo mvugo barayifata, ariko muri bya bindi byo kujokinga ngo n'ubundi ngo nta myaka ijana reka twirire reka twinywere reka twikorere ibintu nk'ibi, ibintu byo kujokinga bya bariya bana b'abajene. So ubwo rero uyu Rocky wazanye ibi akaba yaravuze amagambo akomeye cyane mu rupfu rwa Jay Polly, ndimo ndabihuza. Yavuze amagambo akomeye y'uburakari y'agahinda, ubona ko yerekana ko bazi icishe Jay Polly uburyo yishwe. Urumva nibajije nti ese yaba ari we basotera bari baravuze aho bahera kugira ngo bamukacire? Nabyo birashoboka, amagiro cyangwa se amanyanga ubugome bw'abari abantu murabuzi barashakisha akantu kose. Ubwo yenda bararebye bati magambo yavuze ashobora kuba yarakomeje gutekereza ko Jay Polly ari twe twamwishe, reka nawe turebe uburyo tumuhisa tube tumubitse. Ubu se baratwara kuko yarabivuze bikongeza abana bose barabivuga, ubwo niba bamutwaye bamutwarane n'uriya mukozi wabo, uriya musore witwa Sabe ukora kuri Isimbi TV, uriya we nabonye ari afitanye agatoki kamwe na RIB, ni igikoresho cyabo rwose biragaragara. Ubwo rero nawe uri gihe aba basore baje kuri sheneye nawe baba babivuga bose hamwe, ubwo bose bazatware ntibazatware uyu mwana w'umusore wenyine. Rero aba bantu RIB ikomeje umutwe w'iterabwoba ari wo, ntibakavuge ngo nabandi ni sinzi icyo umuntu yabita, ni ibintu biteye agahinda. Ese aba babuze icyo bakora? Ese simbizi hari ibintu ureba ukabura icyo wabivugaho? Ni ukuri ibintu biteye ubwoba kwicara dogiteri Thierry uwita dogiteri niba ari na dogiteri simbizi akavuga ngo ni imvugo y'ibyihebe ngo ni icyaha. Umugani wawe utabisuzugura ibi bintu utasuzugura ababivuga ni nde? koko kwari kwara kumiro gusa rero ndibaza ko turimo turangiza champolo ni bukinyumva simbizi
rero nibyo nibyo twashoje
twashoje ubwo ndagira ngo ndumva commentaire na korari ari gukomeza abababaye bari mu gihugu bakarasira n'abandi nkawe abari muri prison barimo bicwa bakorerwa iyicarubozo abari hanze ya prison nabo bari kwicwa urubozo abamazwe n'inzara abarimo bicwa baterwa ibyuma bakajugunywa muri za ruhurura abarimo baraswa ku manywa y'ihangu ibintu biri muri kiriya gihugu nagahoma munwa nkabangira ngo nibutse abanyarwanda ngo nimwirinde ko umuntu agenda wenyine ibintu birakomeye mu gihugu nimugerageze mugende muri babiri cyangwa murenga babiri ku buryo niba bashaka kubahohotera bishobote mwirwaneho nyaboneka mwirebera mwihagarara ngo murebere kuko muraza gushira nka bwa bushwiriri nimuve mu miteto banyarwanda banyarwanda kazi ibintu birakomeye muri icyo gihugu nimutahe kare nima mubishoboye nimuve hanze mu mihanda kare kuko barashaka kubica barashaka kubamara kubamarira ku icumu nkuko babamaze n'ubundi ariko nimugerageze mukora ibishoboka namwe nimutahe kare sunzoga mujya kunywera mu tubari kuko batangira bavuga umuntu basangi umurambo hariya ngongo buriya ngo hari yari yasinze ngo aragwa ariko bene wabo bakaza bati oya ntabwo umuntu wacu asanzwe anywa inzoga yishwe dore aho bamuteye ibyuma urumva namwe banyarwanda nimureke iyo miteto nimureke kugenda ngo murajya mu tubari kunywa inzoga niba ushaka izo nzoga zigure uzijyane mu nzi wawe bari buzinywera mugende habona uretse ko niyo habona babarasa anyway ariko nimukore ibyo mushoboye byose namwe mwabicanye imwe mukomeje kwicira abana b'abanyarwanda kurwara nkwica inda ndongera kubisubiramo ko ibi bintu muzabibazwa mwebwe bapolisi basirikari bantu b'umutekano byitwa ngo murarinda umutekano ari mwebwe muteza akaga mwese mumenye ko ibyo bintu muri gukorera abana b'abanyarwanda bizabagaruka nta kindi nagira ngo mvuge Jean Paul nibyo nongere mbibutse ko urunana ruharanira impinduka z'abanyarwanda twiyemeje guhaguruka gushaka impinduka kuzana impinduka mu banyarwanda ntabwo dukina twahagurutse tuzi icyo dukora turabasaba ngo nimuhaguruke dufatanye umuntu wese akireho itafari rye ariko tugerageze gushaka kugarura impinduka mu gihugu cyacu murakoze mugira ijoro ryiza
kuri aya magambo meza tabitareka rero dusorere ikiganiro cyacu urakoze cyane buri muntu wese uruhare rwa buri muntu wese rurakenewe kugira ngo ibi byose ari no kukwivanga ku bibazo bya Congo ari ihohoterwa rikorerwa umunyarwanda bigire iherezo ikiganiro n'igihe nikimwe ariko nanjye turashimira Jean Paul naho ubutaha rero yakoze Tabita twari kumwe mwese tuyungurira muri ikiganiro
abantu baricwa weru yagizwirimbi butaka n'ubuhemuka w'imfura ipfa nk'intama ahahoze hatuwe ahateye itabi impunzi mu mashyamba zihigwa
kizana kibikiba no munzozi abasingi ngoma nibo bahabwa ijambo